yalagira bibeewo era ne bibaawo ku lw'ekigambo kye ebyaffe ne bikyuka yalagira bibeewo era ne bibaawo ku lw'ekigambo kye ebyaffe ne bikyuka yalagira ensenti ebeewo yalagira ekitangaala kibeewo yalagira omusana nti gubeewo yalagira omwezi nti gubeewo Salimu abewo yalagira Julius abewo yalagira Wonder Man abewo tebola bi Uganda nze magamba wena sembilati nagende musinza emokama katonda nagende munonya bulamu bwange ti wamaze mukwasa eyamanyeyo eyasinga belokole Uganda nze magamba yalagira bibewo ela ne bibawo kulw'ekigambo kye ebyaffe ne bikyuka yalagira ensenti ebeewo yalagira ekitangaala kibeewo yalagira omusana nti gubeewo yalagira omwezi nti gubeewo
ninasendi bwashuha ye ninasendi ndingula mu chachi enata ndika ndiho musinzi yesu papa niyo sigendo balokole Uganda nimwesitsaneno zembabulila ndi yesu niyo shusa abaana bembalese mbabulila abaana be Kampala ndi mwena mbabulila emukama katonda ndi wamayasinga bulamu bwange ndi mwana bwakyo balokole Uganda ndi wa mumonywezi ye mukama waffe ndi wamayasinga kyobulaba ti nange ndi bwente zembagamba mirimo gyange eno ndi wamajatelela kulwa katonda ndi wamayasinga abaana be Uganda ndi wa mumukwase emukama katonda ndi wamayasinga yalagira bibeewo ela ne bibaawo.